Urakoze mu byukuri ni shampiyona itangira mu kwezi kwa karindwi wa buri mwaka kubera nyine hagiye haba match zindi zagiye zisubika ibigo kubera impamvu z'akazi nibyo cyatumye tugira mu kwezi kwa mbere ubundi dusoza shampiyona mu kwezi kwa 12 icyo nababwira rero nuko byagenze neza ngo twari twabiteganyije shampiyona yitabiriwe n'ibigo 19 byose hamwe ikindi nuko hari ibigo umwaka ushize ubanziriza uyu bitakinye ariko byaje kugaruka harimo police harimo Bralirwa harimo Ecobank twishimiye uko byagarutse ikindi nuko bya bindi tusanze tumenyereye byo gutrisha gukinisha abakinnyi batari abakozi nabyo twasanze byaragamutse bikaba biduha icyizere yuko noneho na shampiyona y'umwaka izagenda neza ariko uretse ko mbere y'uko shampiyona itangira dutegura amarushanwa y'umunsi w'umurimo atangira mu kwezi kwa gatatu.